Records.
Aisha ya sifanye ujutie na usikate tamaa.
Ado ado, Aisha ya sifanye ujutie mambo bado. Mini utatoka uturie West Babu. Maneno ya watu ya noweza ila usikate tamaa. Ado ado, Aisha ya sifanye ujutie mambo bado. Mini utatoka uturie West Babu. Maneno ya watu ya noweza ila usikate tamaa.
My name Twinkle Twinkle, like you flamboyant to me. Call me Mr. Flavor, hoka in your heart is feeding me. Bring it all your taboo, dido ni athiri. Every day, nefu no wapeje ya tabo me. Gongoni na begi la majukum. Shibe nyimbo yo hondo, nja ina ni ukum. Nimekuwa supplier wa quick ya tabo du fukara. Muna wimbo so choka sikioni kwangu. Nekojo wa tabu kila nukta ya bale. Neji wa bale kwa ni safari ya uze. Naipoza gazabu na kwozi kama msukule. Huku nkisogea kwenye foleni ya uze. Ni underground ni lemezwa na no singizi bosta. Mane nyote lofifia bibibi shindo vya kuma. Neimani tabadas na nyota sana kalawe. Kwa sababu Mungu wangu siku mponda mawe. Only God can lift the people from zero to hero. For the happy to sorrow. Ren nobody to somebody hata kama ni poor. But life can understood the back where they forward. But we live it forward in a backward.
Ado ado, Maisha ya sifanye ujutie mambo bado. Mini utatoka uturie West Babu. Maneno ya watu ya noweza ila usikate tamaa. Ado ado, Maisha ya sifanye ujutie mambo bado. Mini utatoka uturie West Babu. Maneno ya watu ya noweza ila usikate tamaa.
A too many fool in my head no delay. So which is the problem, my son no vivify. A goodie shuffle lady does notice the flaunty away. My lady blaze, my star get a me coming in the blend. What are there nothing to lose? There is nothing to fear. Cheapness is it there? Let it show me the way. Tangu ni anze safari ya maisha haweza mini sijawona. Mji waro ya matuma ini baka na jisi. Mbubi seweza kutupa nanga juu ya maji. Nemtaji wa uzuni juu ya shida soji la ganji. Mrekiu ya faraja nisena mamlaka ya hari. It is easy to know what to do. I need to do it rory. I need a hope to close my bambas melody. Nitaji cast na mimi ni success melody. Ni force bass ni shike na fasi. I know daddy you are my everything in my lifetime. Performance.
Ado ado, Maisha ya sifanye ujutie